Onye na-eve Chineke ife ụwa dịsịrị ike. Onye na-eve Chineke ife ụwa dịsịrị ike. Ị nọ na Amerika, ị nọ na Cambodia, ndị nọ na China ekene, ụmụ Naịjirịa ekene. Ife dịrị ọkachukwu Kotonu, ma ndị nọ na Lagos, ma ndị nọ na Nigeria, ma ndị nọ n'Asia country, the whole world, ndị tụrụ jakọta ego, ndị nọ ga n'iru mụ na-aga. Ọ ga-adịrị unu mma, ịbụ onye ukwu, ọ ga-adịrị mma. Mmara funu nne kenu unu n'ofu n'ofu, ofu onye ka nji wee mara unu. Okwuru ala ọgbọ nnụọ ya, ikọ gara elu m ndị ọhịa, ndị mere nyi wee bụrụ odogwu. Oke jagota bụrụgo odogwu, oke jagota na-alachazi aka. Ndị kpọrọ m asị aṅụrụ ibego, onye bụ ibe chi ga-abụ echi dị ime. Anyị ndị ọnụ onwe onye ịjaga bịa o, obere nwa dị ọrụ mma onye ego. Gọziri na nwata anyị dọnụ onye ọnwụ Jakoba na-ekene yi. Kenelu m okwuru ọla, kenelu m friends, kenelu m followers, ndị bunyere Jakoba ike, ike Pentecost, nke a bụkwa n'ikechi m. Onye ri ọṅụrị a ka m ṅụrụ ibe, ụmụnne m ndị nyere m aka, ekwuru na ọ ga-adịrị unu mma. Eke orie afọ nkwọ ahịa n'ụbọchị nanọ. God bless the hand that give us. Aka na-enye enye ka Chukwu bunyere ike ego, ọ ga-adịrị unu mma. Ị nọ na China Enugu, wee nyere Jakota aka. Ị nọ na America, ị nọ n'igodi Europe, ị nọ na South Africa, unu wee tụkọ ọrụ m ego, wee mere na nna alacha aka. Onye mmerụ m nwụrụ ibe na Chukwu kwe n'azụ. Anyị nọ n'onye gwuo tolu nke debe ụmụ Naịjirịa. Ekene, ekene ka m na-enye, ụzọ Chukwu ka m ga-esoro ụwa. N'ime na mụ sozi ụzọ Chukwu na-ekpelu Chukwu. Oke Jakota bụzi onye si n'ọdụ etizi egwu, wee tedu ụlọ efu ụbọchị. Onye nzọpụta mgbe mbụ Jizọs bịara, Jizọs came like a white man. The olden days, Jizọs came like a white man. This time around, Jizọs came like a black man. Oh brother, ụzọ Chukwu ya ka esi aga. Ụzọ Chukwu ife adịrị mma. Ibe oge Chukwu amaga nnu ụwa. Na nọzi na mụ neziri anya ofu na ofu ụbọchị, igwe m wee be ọ bụzi ndị nji ụgwọ nụọ na-akpọ m. Onye na-akpọ okwuru ala wee kpọọ Jakota na fon, wee si chụọ m, ọ bụ m ụgwọ ka e ji Jakota. Are you the real Oke Jakota? I say yes. He say na lie. He gonna give me video call. Immediately, he give me video call. And look the face. What a face. Okulola start to cry. Oh. Okulola webebe luma akwa. Webe se luma akwa. Timu send the account number. Kutubon send America,
Mandela
Jastro, Mandi Kurungwala, Mwana
Kuma,
Kulala
Melove, Divive,
Okulala
Mwesefya,
Kulala Mwaya Nuguse,
Mwana Mwende Dima,
Kulala
Nenguguse, Okulala Nezaputa,
Nezaputa Nelikanwa,
Mwana Mwende Dima,
Ndiye Lakari,
Okulala Nezaputa,
when I put it on for the work, I don't know where can I pull out. And you don't know, you shaka, one pan of what you will have. Probably, youngest millionaire is on everyone. Anamaka, I did John Eddie as a novel. even when I do my fault, blood and make a mess. Body well from Jah. Shuku no yellow no nina. And in on America. And in nobody oiva. Umu ibonde full on nae. Gidi gidi bugweze. Yako taneke nunu. Unu bidono ke babambo. Ibelu nebelu nubu nunu lue iveji mwadi menua. Unu giri venelive. Onyelu anuwa odio. Uwa onyelu odie. Washington DC, get in America. When I walk on the Gunagana, Yelumaka, Yakanele Momoa, Oyakia, your cha, Ufumanu Mudioka, Waja Waja, Kenele Momoa, Muwe Buyagomika, and then on a gun. Alhaji dan tatao biko kanele mu friends never melu America unu abundisi na mu amata na taja Alhaji ne nyelu maka waja waja iso ne nyelu maka uno katazi okulo labia wepo umu wani noku o ebuni eja kota o wafuna ya anu kulu nje gwana ma Anu kulunje kugonu manu Onyaki adyo chao Piko kenele mokulo Kizibo mwa
Oni samelo gife di mo Piko kene chuku E kene dike na komelo no ke moza Ngo ibo si o ibo Wee kuo wese Appreciation is an application For more to come, I can only now grab a town. Come and look at that you go, and that you put a low. So you'll be fetchy, Capo. And you can let you pop your mouth. Come on, give up, I can let you pop your mouth. Let you pop your mouth. Let you pop your mouth. When you're not going to send them. Kene kene ya, kene chupa diama, kome lugi